senama usuhamba nabanamad wayibulala inhliziyo yakho kancane 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 wayibulala inhliziyo yakho kancane 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 wangishiya nomaya ubona ngasenama
Oh, tell me, my girl, you're my sunshine.